Foto sappo e jeweɗiɗi en giya ɗo no gafagal va'i gam goɗɗo to innanama gafagal anda ko mo wiyata ɗum wallini ha yeeso almasihu mo metuɗen e dow maako mo jikkuji boɗɗi kuuɗo kuuɗe mawɗe mawɗe ɗum wukkanimo jamɗe ha e juuɗe maako ɗum wukki jamɗe ha e koyɗe maako raamelol gi'e ɗum anni ko fofi bandiraɓe ɗum fu fofi yo dow yeeso almasihu na gam ko ɗume gam hakke ma'a gam hakke am gam gasheji meɗen gam o sotta en ta haa ƴiƴam maako to on jiptori e ton ɓaawo en gi'iino jawdiri misalu no ɗum rufirta ƴiƴam ɗum waɗa lahiya maari ɗum wullandi ndi fuu haa on heɓa yaafuye hakke joomiraawo yi'i ƴiƴam marle no deftere allah wi'i en ƴiƴam marle ke'aayi kisna en e nder deftere ibraniyanko en allah wi'i ko hori fuu seyta ƴiƴam ɗum hisnata ɗum amma jooni ƴiƴam marle ke'aayi hisnuki neɗɗo gam neɗɗo o tagiraama e nandu allah ko hisnatamo sey ƴiƴam jawdiri allah sey ƴiƴam yeeso almasihu ɓiɗɗo allah bajjogo ootomo allah iwoyɗo haadiga allah sey ƴiƴam maako gam maajum o wukka dow gaafagal o yari bone gam maaɗa gam min gam en fuu en ngi'a ko fofata yeeso e dow ɗum habaru foto sappo yo jeweetati joomiraawo yettaama yettore e allah laamiiɗo ceniiɗo tedduɗum e manngu e ɓurnaago fuu e to allah laamiiɗo yeeso almasihu o mo um wukkani meelol gi'e mo um wukki dow gaafagal ɓaawo o o yoofi yonki maako o ummike yonki ɗum yaarimo woɓɓe yiɓɓe mo annduɓe sammam maako annduɓe no o wontiri ɓe kosimo ɓe njaari nder walande o wallina e nder walande ko yenande ko hawrire ko hubbaare o resa haa ton goɗɗo noddeteeɗo yusufu mo armatiya e goɗɗo noddeteeɗo nikodimu hamɓe modiɓɓe mawɓe ɓe njaarimo nder walande ɓe mballini balɗe ɗiɗi e tatawre joomiraawo ceniiɗo umminiimo nde o umminimo o ɗalaayi nde walande non o resi malaa'ika en ɗiɗo sey rewɓe dawoyi diga pimbi ɓe ngaray ɓe ngujana ɓanndu yeeso almasihu nebban ngan to ɓanndu ndu nyola sey ɓe ngi'i malaa'ika en e nder sey kayniɗum ɗum heɓi ɓe ɓe kultori ndaare ɗum foto on yi'ay sey buñe to o wallina o ummike malaa'ika en mbi a kay onon rewɓe yimɓe galili gan ɗume tefotonmo yonki joomu yonki goduɗo yonki gan ɗume tefotonmo nder walande njehe haa ton o yahay o tawa on ton to o wi'i paare yeeso njehe mbiye kapukara en maako njehe mbiye kapukara en maako o ummike yeeso woodi yonki gam maajum amma bandiraawo emi wiima yeeso almasihu hanko tan woodi yonki ta yiɗi kisndam ta yiɗi nattuki wuro aljanna ta yiɗi nattuki ton to weelo wala to ɗonka wala sey tokka yeeso sey noɗɗina yeeso gam ta tefa yonki tefurki tomo yonki amma ta tefi yonki ito mayɗo mo ummaaki gonɗo nder wallande annabo en horiiɓe fuu iɓe nder baalanɗe iɓe nder jenaale maɓɓe iɓe mbaali ko hubbaaje maɓɓe har jaango har paɓɓi jaango yo on yaha yo on yi'a baalanɗe maɓɓe amma yeeso ummike hanko woodi yonki hanko hokkatama yonki hanko hisnatama foto no gas ko foto ashirin no paamirɗa fulfulde nden iɗo o raahibaru belɗum yeeso almasihu ɓaawo o ummi digga walande ɓaawo o holli hoore maako haa to pukara en haa balɗe shappanɗe nayi imo yi'a pukara en imo ekkita ɓe imo holla ɓe imo wi'a hanko fa nafsuuji ɗi ɗum waɗi fuu ɗi keewi haa maako ɓaawo ɗon o yaadi e maɓɓe ɓaawo birniwol urushalima ko birniwol beytal maqaddas e ton e lesdi fuuna e lesdi ton to bani israila en ngoni e ton o yaari ɓe ɓaawo saare nden ko wuro ngon ko gason gol no pamirda fu o dari do hayre ko hossere nde noddata hayre zeytum o dari ido bawo o yewtini be o hokki be kugal be jaha be ngazina habaru ummaki mako e habaru hekki yonki yafu e hakkeji bawo don se o enti do jomirawo shenido eptimo do ibe tijjo ibe ndara ibe jiya e mo fari do e mo ummi do ibe ndara bawo o fari do sai lurdere jomirawo wari ombi sai malaika en dido bangi wi'a yimbe galeli nonno darerto nonno irdon entuki yeso almasihu do nyande go ongi ay o wartoyi o hosha no dimbe mu ay ko iri be modi be mawbe dokki gonga tabbitini yeso almasihu o wartoyay ndu yaindu o wartoyay do ndi lesbi o wartoyay ndu duniyaru o laamu a don asri ganjabuki yeso nyande o warti to o tayi be tokkaay mu boyay har bojji bodi ballitataabe amma no imbe mo warto e gam mabbe sey welo sey seyo sey wel welo der berde gam be jahaybe natta aljanna dum Allah be no inay bo be jahaybe natta der hite der jahannama kalidina hi ha abada Allah hoynan en nattuki hite amma ta no imi yesu an nattata der foto no gas e didi ido to on dari on gi ay date didi pero tirde de date didi jomirawo shenido yesu almasihu ko o woni indu duniyaru o ekiti en ko ko woni ido lesdi ko ko woni indu yaindu o ekiti en yo wodi habaru date didi datal go otal mangal yembe dubbe ito kingal rabbe don ibe jaha wala ko billi be gootal illingal to ngaal jeyngal ngaal ko laawol ngool jeyngol ngol yimbe tokki ummisalu do yimbe joodori nanerta beldum wobbe e gujja wobbe e jeena wobbe e jara mbal wobbe e jara ko iri dum e wobbe e poda shurdi wobbe e pebagan keba resku duniyaru hanyu woni misalu datal mangal gikkuji gikkuji di Allah lami do yida hanji yimbe ngadata hanju woni misalu datal mangal on andire irde magal hami bi on reirde magal reirde magal hanju woni wuro hite tonto jahannama kalina hi ha abada woni der bulli hite tonto on goyata on gatinira nyiye yo nyara torra kalludum nane hibaru boddum bandirabe datal gotal sheungal parungal do woje to gafa gal woni datal gal ingal yara reirde magal ton umuro aljanna dum Allah to beldum woni ton to beeli biradan goni ton to lototo biradan nana beldum amma jonde magal ido duniyaru tokkuki gal yo sadi gan a alay fewre a alay jenu adalay nguika adalay kodume kalludum a sujjidanta ko goddum hunde fere seyni nuddinayo yesu almasihu yo bernde go otan tokkamo to den annatta lawol billingol ngol gol torra jonde duniyaru jonde yaynundu jonde lesdi har jaha nyande go oton to wuro beldum woni dum hanjum woni habaru yo dow de datedidi